waan ku leeyahay fariimahaasi in hadda ay soo dhacayaan, laakiin talooda aniga aan rabo inaan ku diyo, aniga weli ima soo gaarin ajendaha rasmiga ah ee Beri, laakiin waa la bilaabay sida maqlayo inay maartay islamaanadu qaarkooda weli maartay fariinta aan gaarin intuu gaarsayo. Si kastaba ahaatee, marka si rasmi ah aan u wada helno horta ayaana si cad kuma sheegi kara, laakiin hadda ajenda keliya unba ayaa yaallo. Ajenda kalan laguma dulsuri karo sida sharciyan ay tahay. Kii mooshinka unbaan annagaan ognahay ee kalsooni ka laabashada guddoomiyaha, kolley ajendahaasa annaga sida sharciga uu qabo, maadaama rasaadka uu leeyahay ajenda yaallo ajenda kale kaasoon la dhammaynin lama geli karo. Marka ajenda kale hadda oo annaga noo yaallo waan ognahay inuu sharci ilaa iyo hadda kaas inoo soo diran asaga buu noqon doonaa.